Oh, skit boy. Aye, you already know. Yeah. Basi baby makakanyo, basi baby makakanyo, basi baby makakanyo. Gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni. Nyathi no nyi denda, nyathi no nyo denda. Adwa tel dalawa, mwone mami daddy. Ah, vile unakatika, kusemo kweli nishabambika. Hey, vile unaleta, usemo kweli isazamika. Umevambaya siyo siri, moto paus kanyage waya. Nyatini lerga, nyatini berga, unani mada. Basi baby makakanyo, basi baby makakanyo, basi baby makakanyo. Gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni. Nikishika kiuno, unashika bega. Basi nguza kanungo, ongeza na meza. Baby nipe nafasi, waita ongeza glasi. Nyuma waone mosi, ah. Dongine magombi, ah. Isemori sundowia, aduari inamara. Nikupeleke kwangu wa tedalawa, ah. Inamara. Basi baby makakanyo, basi baby makakanyo, basi baby makakanyo. Gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni. Nimeshik to my feelings, baby girl, unani killing. Umenigiuza akili, mimi sifichi. Ujua pam pam, semi kitu, yani tam tam. Kenyan girl unatesha, nisakubali, unaweza. Adoga na neni, mwonie kakaheri. Dalawa ateri, kanyumba iko ready. Basi baby makakanyo, basi baby makakanyo, basi baby makakanyo. Gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni, gimme dwaro mwanda timni.